kun radio sagale americati radion sagale america wutata kabege jmaatat galgale keessa salama walakka jelkabege sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jelkaba fagovdi oda radio internetif satellite nail satin kanen sagan tagenyo dufa jirtan dagifatu tagenyo jalle tamawakkamoltan witata ebla lama barakuma lamaf kuda saddet akkelakob setiopia timmo bitote sadig de mafur barakuma lamaf kudan kesu mesan kesan rani na modanditi
ethiopia nar bulcha harak abdi dr abiy ahmed timmo me minister ethiopia tay hojjechu parlama durabaye kakatetin huji jalqabe america tammo nam kurun barsisot kum kurun heddut hirira abjedetin barnot rabey ay babarotolan sorala ket matawdu kesaktok
mudemu dr abiy ralchite wailon nisani misensorni parlama murmiton biye kesaf alajiran maljechajiru kannen ilalatan qopi ballaqam narra rejres qopi genya kanati fulefata marafu agatmu resaganta kenya tin wolin turajen dagge fato tagenya amodu daf gara sorat debina
mumme minister ethiopia harai dr abiy ahmed arda mumme minister ethiopia taw fika katetin huji jalqa be parlama durat bayetin dr abiy huji tana mumme minister ethiopia ka duri ka huji rabu ayle maram desale nyira fudu fi filatametin huji dabr motumma mirgna makabaje wan ummati jedun cakasu male motumma len ser kabachi su fitiga fatam kabaje chun dubba dr abiy horibi yabadu uwu kulkullin barnota wayesu hariyumma ethiopia nertira walin qabdi jabesu karai jollen kaima huji nargatan barbadun ujojjan keessa tokkojen ummat reer baye harke jar naga motumma egutrubbu dabe difa magafannajen embassy america finfinnejiru akittigafataman biyan bulchan kana karum negative seratin walida barsanga fannajen filatamu dr abiy infudanna isaf motumma isalle wan walin qamdirat walin hojjanna jad ifsi america kunen tanmalelle jijiram democracy tv maljirenna arifateten duf egannajen embassy kunen akorima embassy america finfinnejiru rick barnet jedutte motumma nisani wan labsi muddama ta ethiopia arratti yad ufi duruma dide selafkai sunakisin aritin would you roll to a Reagan Nigel?
Well, we've been very clear in our position about the state of emergency, so obviously we'd like to see that happen as soon as possible.
Mutumma minister Ethiopia harai kunine partilen siyasa asiyachi akijar siyasa ati dorgomu malak partilen mormitu tiyannu nami biyya ala jirullen biyya tidebiya kujujat gafanna jada dekika ahurtama olika dubbat kesat mumme minister akun uan hiddu karor mutumma sa hiddu makadai. Jettin waraan America akbulchoti waraan America jedanitti harda al-Shabaab afure Somalia nanno Elburi godin galmadu keessatti makina sani keessatti fitani tanwali yene jettin America tunin gan kan qof marro torba lulteetini jarkan kan keessatti fitu jirt tamjaga sujjertan turradon evio isaganta afaan oromoti America tarda mannen barnota heddut cufa wole barsisoti kumkurny heddutti hiriraf karat baafatani akkamindan dabalamuf gafachu jirani gamkani nakafandi no kana mo bajeti guddan barnota af ramadam gafatani le barsisotoni godine Oklahoma tif kentake kesagdu agguddan bayni godine West Virginia kesalle barsisoti guya sagali farman durat tirir dabani minda dabalani fijennano didechani President in America Donald Trump ardaf kalelle worri bi alati sermali America gam kibba Mexico on waltiyatu biyot godin Mexico waltiyatu America tbaqat kunini America yu samu jira jechun dubata ak Trump jerutti namkum tokko dibbe tokko bi Central America hiyumma fi waran baqatan in Mexico on qattamurani America dufu jerani Mexico on jerkan dabu fitigafatam qabde jechun dubata China nar dajal qabde wan American itigurguratu bi itigurgurachuf bi yisi tirgat ka ka fon boyefa midan mukati fimmi akakka qarata harke diddami shani irrat daru murtefat wal magalatu yu mati wal magalatu mi gati dollara billion sadi daru irratti qarata dabalu fdemu jirtu dumirat mo qabsoftu mirgna ma afrika kibata duri jarti Nelson Mandela Winnie Mandela arigan sadde tami tokol budabde jarti nisatunen durma yu qabsoftu mirgatawun bekamti hadbiya jedam te bekamtille oduna mabakanu
kara gajirtan a Washington DC ra ka dabru radio sagale america saganta afan oromoti Parlaman Ethiopia arrau wal gai addage gesen drata ihadeg haraw Dr. Abiy Ahmedin mumich minister agochu mudejira angor itte bersun kun bokonna haran kaniti jelqabamu taw kadubatan mumich minister Dr. Abiy Ahmed cerra kanet gargaramu qamne jechun isdubatan ijiru hala yero amalal chisuranis yero addadatti kanen wore gamabasan qabsawon mirga namon politika oladenton du sanitif ifamagafatan ijiru lamiwon Ethiopia ለለተ ኢትዮጵያ ቀበን ከነን ቢዮታላ ጅራተኒ ጣም ሰደበርሰኒን ወሊገልተ ቢዮሌሳን ገረቦቆና ቢያ ኢፋተየት አጨኑ ጀቹዳን ዋሚቸር እየሰኒ ጅሩ አሳሙ ምች ሚኒስተራ ሃራኩን ኡላጋ አመያ ከንጉቴ ቢፋ አፈራፍ አራራከን ኦፍኬሳ ቀቡ ጀቹዳን ሚሴሶኒ ፓርላማ ቢዮን ረንዴቢያ ሃዮኒፍ ከነን ብሮን ያረከነን ዲኢፕሰኒ ጅሩ ገባሳስክን ድፍረው ትጁቤቱ ለይስ
ጨውም ስጭ ገገ ፈሜ ደርገገ ስጭ ዶክተር አብይ አህመድ ሙልነት ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ተአኔሩ ጀለቡልቲ አያነ ዱአ ከጎፍታ ኢየሱስ ከነቺያስ ባን ሆገንትችኩን ጉድና አደምሰ ዲሞክራሲ በየቲፍ ረኮ ሲያሳት ፉፈጅሩ ፉማታ ከፊደን ካን አብደታን ሄዱዳ ሐሳሳን ሀረ ፓርላማ ድረት ዲያቹን አገይሰን ፉደተማ አርጋቹሳፍ ገልመሰነከይ ሳፉር ቱሬሞ አከፈከኛ ተቱቀሙ ደንዳ ሆገናን አካታሳን ሐሳ እትዴሰን ከሆገኖተ ኢያደግን ሙልአተህን በክኔ ከተኤፍ አብዲ ከነማ ነመት ሆሩ ተኡፍ ዋዳ ኢሳን ሰነን ቀልቢ ነሞ ተሄዱ ከናወተ ፈካታ አንጎልት ደበርሱ ታንሱዳን ዶክተር አቢ ቦቆና ሐራን አከደልቀበም ሐሳ ጀልቀባ ከናን ዋምች ደበርሰን
በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር ድሎችን
ሴና ከኛ ከስተይሮ አደዳት ቦቆና ሲያሳ ሐራጀል ቀቡዳፍ ጨራር ገነ ሄዱሳኒ ስርቱቱ ትንፈየደሚን ኑሚልቀኒው አመስጨውም ቻንጎኩን ቦቆና ሐራ ከንቲን ጀልቀምኑ ጨራ ሴና ቀበስተ ከብራዳ ከናፊስ ሚረት ጋፈተሙማ ጉዳ ቀቡን ይትፈየደሙ ቀምና
ፓርቲን ቢየቡልቹ ኢሃዴግ እንጅፈነውዋን እትመልካ ሄዱ አኩማቀቡ አኩመ ከነሞ ሀተተማን አባምሲፈሙ ከንቀባን ህርኢን ሄዱን አከጅሩ ሙምች ሚኒስቴራ ሃሮዋን ኩንዱበተኒሩ ድምነ ኢጆን ቢየከኛ ገረሰደርካ ኡልጀልት ጨይሱፍ ሐለት ፉፊንሰ ቀቡን ተኩማሽ ኤገቴ አከቱርቱ ምርከኔሱ ዳጀራን ተኩማ ኢትዮጵያፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ትቁዳን
ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ
የኙማንከኝ አከደምባን ተይከን ኡመሜ አከደምባን ተይከ ወልትዳቴ አማር ካራማረረት ኦላንቱማ በየሳፍ ወሬገሜ ቢዮ ካራማራ ተያፈራ ትግሬ መተማረት ቢዮ ኮዱረ ሞርመኮ ጀዴ ቢዮ መተማ ተይራ ኦሮሞን ጋሬን አድዋረት በየሳቲ ፍለጴሳ ከኔ ኦላንቱማ በየሳ ኤክስሱዳፍ ቢዮ አድዋት መከሜራ ሶማሌን ስዳማን በንሻንጉል ወላይታን ገምቤላን ጉራጌን አፋር ስልጤን ከምባታን አዲያን ሐራሪፍ ኡመን ኢትዮጵያ ከነምብሮን ባድሜረት ቢዮኮዱር አነጀደኒ ቢዮ ባድሜት ደበለመኒሩ አባን ለሚን ኢትዮጵያ ተኮ አከጀረኒት ኑቴና ጅራኑ ነሞታ እናደርብኑ ቢዮ እናደርብኑ ቢየታኔ ኢግኒ ፎን ለሚ ኢትዮጵያ ከበጀማቴ ከሚዩ ኩታ ኢትዮጵያ ሰከምከይ ሰትዩ ቢዮ ተያርግቱ
ሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዋኤ ሴና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውማፍ ዋኤ ጭመነት ፉፊንሰ ቀቡ ረዴቢውን ቱቀኒሩ ሐሳሳኒ ሆገነው ተፓርቲ ቢየቡልቹን አንጋማት ከን አገሰምነራ አደ ከንጎዱ ከሳቶኮ ከነተኡሳ ኦጌሶኒፍ ከነን ያደከነን ዱበተኒሩ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔት ኩታ ጋዜጤሱማፍ ኮሙኒኬሽንት በርሲሳፍ ኦጌስ ሐሳ በረይሱ ከታን ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ከነን ከሳቶኮ
በጉድለትነት በብዛት ሌሎችም ሲጠቅሱት የነበረ ኢያዲግም
ገማንቅናቲን የሮህዱ ከነምብሮንስ አኩመቱ ቃቱራን ኢያዲግስ ገማገመሳን አከፈጎልስቲ መዳለ እኙማ ሰቡማ እኙማ ቢዩማ ስርት ሙልስኔ ከናፍ ተኩማ ኢትዮጵያ ወንት ስርት ሙልሱ ረቴጅ ረከጅሩ ጋፊነ ሞተ ሄዱቲ አሳን ኩንገሩ አሩማቀቤ አሳሳገ ይሰጥቱ ነፊን ኢትዮጵያውማ ዋኖል ካሴ ሙልሰ ፈካታ ዮንዶ ጎጉሩ አባዴ አሳ ደቂቃ ሶዶሚ ሸኒከሰቲ ኢትዮጵያን የሮዲግደሚ ሰደት መቃዳም ተጅርቲ ከነቱቁ ቆፈቱን ታኔ ኢትዮጵያውማ ለሚወን ኢትዮጵያ አከፉኞት ከወልትሉ ፈከኘቱ ቁዳን aasaa dhiyaate ture. Lafa dhibee namaa kan itti bu'ee natti fakkaata. Riyaan koo tokko yeroo jalqabaatiif haasaa hoogganaa biyya koo keessatti biyya koo sirriitti tan argee naan jedhe.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaatti ka dhufan biyyattiin rakkoo siyaasaa furmaatan arganne keessa ennaa isheen jirtutti. Obbo Haayilamaariyaam ennaa aangootti dhufan rakkoon siyaasaa biyyatti akka miilanaa guddaan turre. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Obbo Haayilamaariyaam ennaa sana bakka duwwaa guutanii jedhu dhiyaadeegis tokkummaa keessasaa qaba ture. Adda paartilee afur ta'uunsaa hamma dagatamutti dura taa'aa gandaa qabee hanga muummicha ministeeraatti tokkummaa garaa walii beekuu qaba ture. Har'a haalli kun jijjiirameera. Kun ta'uu erga jalqabees waggoon nangi tokko lakkaa'amaniiru. Sana keessattis hedduun lubbuu dhabaniiru. Kan guddaadhaan yaadataman muummichi ministeeraa haaraan irra deebi'uudhaan akka irraan deebi'a. Kana gaddaan kan yaadatan muummichi ministeericha haaraan irra deebi'uudhaan kun hojjetamuun akka irra jiran waamicha dabarsaniiru.
Maswaatinnas lakaffalu yamafta karaakaariyoch politikeenyoch baqatu
saayibaa mirgaa namoota siyaasaa dargaggoota fiigicha isaanii akka ta'utti hin fixanne dargaggoota wareegama baasan maatiiwwaniif namoota dhuunfaa irna qaamaaf rakkoo yaada sammuuf saaxilaman garaa koorraan dhiifama gaafadha. Akkasumas nagaa eegsisuudhaaf jecha itti gaafatama isaanii heeraa ba'uudhaaf jecha utuu sossoanii kanneen lubbuu isaanii dhaban miseensota humnoota nageegumsaa wareegama baasaniif jajannaaf kabajaan qabu ibsuun fedha. Rakkoolee uumamaniif furmaata fiduudhaaf uummata keenya kan kisnu ta'uu keenyallee carraa kanaan waadaan seena.
Waltajjii siyaasaa bal'isuuf biyya keessatti galmaa'anii kanneen sossoan paartilee politiikaaf haala mijataa akka uumanillee muummichi ministeerichaa mirkaneessaniiru. Lammiiwwan biyyattii biyyootii alaa keessa jiraniifillee qiyyaafata gochuudhaan muuxannoof beekumsa keessan qabadhaatii deebi'uudhaan kanneen barbaaddan harka keenya bal'ifnee isin simannaa jedhan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dr. Abiy wajjin kan wal beennu ministeera saayinsii fi teekinooloojii federaalaa irratti hoogganaa koo ta'ee hin beeka.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameen dhiifaman siin gaafadha. Muummicha ministeerummaatti muudamuu Dr. Abiy Ahmediif haasawa isaanii irraa dhageessisan ilaalchise. Waa hillan isaanii hojiif mormitoota biyya keessaaf alaa kanneen dhimma kanarratti ibsanuuf kennan jiru dhaggeeffattoota keenya jaallanneetu haasofsiisee waa'ila isaanii hojii ka turan Dr. Taasisaa Kabaa ka dubbataniin jalqabna.
Dr. Abiy wajjin kan wal beennu ministeera saayinsii fi teekinooloojii federaalaa irratti hoogganaa koo ta'een beeka. Inni ministeera ture immoo yeroo sana daayirektar jeneraalii ta'een walii wajjin hojjechaa ture. Hoogganaa koo ta'eet kan inni hojjechaa ture.
Dr. Abiy nama akkamiiti?
Akka hoogganaatti namatti gaafatamummaa guddaa baachuu danda'uudha. Hoggansi isaa hundumaan ija walqixxeedhaan ilaaluudhaan isa miidhame deggeruudhaan isa wallaale immoo jajjabeessee barsiisuudhaan namuma hubii tokko hin baaneefiidha karaa kana. Akka nama dhuunfaatti immoo namaaf keessi isaa baay'ee gadda. Nama bukkee dhaabbatee deeggaruudhaaf waan qabu hundumaan nama kennaa kan deebineedha. Lafa barbaachisu deeme hamma barbaachisu deeme nama waa gochuu danda'uudha. Waan itti amalee ka'eef immoo nama kennaa kan deebinu. Nama akkasuma miiraan gaggeeffamu otoo hin ta'in nama mul'ataan yaada guutuudhaan nama tooftaa baafatee tooftaadhaan gaggeeffamu ta'uu isaan beeka.
Har'a Dr. Abiy muummicha ministeeraa Itoophiyaa isaan sadaffaa ta'anii haasawa isaan har'a dhageessan akkamitti ilaaltan?
Baay'ee haasaa namatti toluudha. Biyyattii keenyas saba keenyas gara fuulduraatti tarkaanfii tokko waan fuudhee deemu maaliif kanaan dura kan jiranis haala tures hundi keenya amma hubannutti haala sana jijjiiruudhaaf nama kutatee ta'edha. Biyyattii kana keessatti mirgisaa kabajamuuf nama ta'uunsaa gahaadha jedhee filoosoofii kana qabatee deemuudha waan ta'eef isa kana immoo galmaan gahachuudhaaf bakka inni muudame kun sirriidhuma kan jiruudha kan hin kaa'u.
Itti gaafatama guddaa kana gaggeessuu hin danda'u amantaa jedhu qabdu?
Baay'ee maaliif tokkoffaa nama dargaggeessa nama mul'ataa hin deemnuudha. Lammaffaa immoo isa bira qooddiin hin jiru nama taa'anii argamu duwwaan gahaadha. Kanaaf namni gara waliin akkasii qabu ilaalcha akkasii qabu biyyattii kana keessa yeroo dheeraadhaaf kan dhabamee ture hundumaa iddoo wal qixaan ilaalanii gaggeessu biyyi kun ammammaatti baay'ee gaggeessaadha kan inni dhabee ture amma yeroo isaa jabalata argate geggeessaa sirrii waan argate fakkaata. Kanaafi itti gaafatamummaa guddaa kanatti kenname shakkii tokko malee akka isaan ba'uu danda'an garuu yeroo kana jedhu qofaa isaa nuti hundumtuu namni biyya kana dhuguma akka isheen gara fuulduraatti biyya guddaa taate biyya cimaa taate saba kabajamaa ta'ee saba qabeenya isaan hawaasa isaan beekamu ta'ee akka inni argamuudhaaf hundumtuu mul'ata inni qabu sana duukaa hariiree isa deeggaree walii wajjin hojjetee biyya kana gara fuulduraatti deemsisuun hin danda'ama kan jedhu amantaa guutuun qaban.
Dr. Abiyyiin akka hoogganaa tokkotti yeroo ilaaltan dandeettiin isaanii barnoota baran irraa kan madde moo deemsa muuxannoo keessaa kan hubatan moo uumama moo maal jettu?
Karaa hubannoo isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu oolraawundii nama ta'ee nama akkasiin qophaa'ee anargee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee hawaasummaa waa'ee teeknoolojii waa'ee saayinsii adda addaa waa'ee injiinaringii irra yeroo haasofnu hundumti isaa qabxiin isaa gadi bu'uun jiru hunduma isaa oolraawundii ta'ee nama baay'ee hubachuu danda'uudha. Keessumaa immoo dhimma saayinsii dhimma teeknoolojii kanarratti ilaalcha inni qabu keessa isaas kan jiru baay'ee guddaadha. Inni kun immoo nuuf baay'ee faayidaa guddaa ta'ee namana.
Gamma kaaniin obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'an kaafaa'u waamicha mormitootaaf dhiyaate kanarratti yaada kennaniin.
Waamicha dhiyeeffame kanaaf nuyi isaan durayyuu yeroo baay'ee waamicha gochaa turre irraa kaafaa'onis karaa madirakis yeroo adda addaa biyyi kun gara hin taanetti adeemaa jirti. Kanaaf karaa qaxxaamuraa irra geenye irraa. Akka kanaatti ennaa deemne biyyi keenya rakkina kana hin jedhamne keessa waan buunuu fi haasofnee dubbii qajeelchina rakkina hiinna kan jedhudha. Ammas immoo karaa isaan isa dhufe nuyi kana waan mufannu qabnu ba'eessa inni fudhanna. Ce'umsa karaa nagaa kanatu godhameeran ce'umsa miti jenna nuyi. Isin paartii tokko keessa jiraattu hojii wal harkaa fuudhuudha jennee yaanna nuyi. Inni kun xinnootu sirraa'ee jenna.
Inni isaan dadhabbiidha jedhanii kakaasan suni isa isin kana dura kaasaa turtanii hojii wal simata.
Kanaan dura nuyi warri bakkee jiran hundumtu isaanis biyya isaaniiti mootummaa warra bakkee jiran hundumaa akka waamicha godhuuf kanaan dura gaafataa turre irraa amala adda waa'ee keessatti yeroo hundumaa wanta akkasiin godhaa garuu hojiidhaan argisiisaa isaa egaa isa waaqatu beeka.
Kan biraa biyya ollaa taatee Eertiraa wajjiniin nagaa buufnaa kan jedhu ka'eera attamitti ilaaltu sin.
Nagaa hin barbaanne nuyi nagaa buusuun baay'ee ba'eessaa. Yaada gaariidha innachiis akkasuma nagaa buusuudhaaf yoo qophiin jiraateera karaa lachuu nagaa buusuudhaaf yoo kaa'ame nuyi mufii hin qabnu ba'eessaa inni fudhanna.
Qeeqxoonni tokko tokko akka jedhanitti Dr. Abiy haala amma jiru keessatti waan jedhan kana raawwachuuf salphaan ta'uu kan jedhan jiru gama kaaniin immoo yeroo keessa haalli jiru sirraa'uu danda'aa kan jedhu qabu. Isin akka paartiitti sodaan keessan maahin?
Adda waa'een akkuma amma jiru kanatti Democratic Centralism isa jedhu irratti waan hundaa'uu fi Komunistaawwii Asosaasawwiidha kan inni jiru. Kanaatiif wal simatee isa biyya keessa jiru wajjin hin deemu waan hin dandeenye fi dubbii kana hin fixaa jennee waan yaannu hin qabnu haa ta'u iyyuu malee isaan immoo gara seechitti kana hundumaa gochuun nan danda'a isa isaan amma jedhanii kana irratti waadaa galan kana hin ta'a taanaan baay'ee hin fudhanna hin godhu laataa kan jedhudha nuyi shakkiin keenya malee. Kun taanaan isa nuyi gaafannuudha jedheen yaada.
As gara biyya alaati immoo Jawaar Mahammad daayirektora olaanaa miidiyaa OMN haasawaa Dr. Abiy irratti yaada qabu gaafatame.
Sadarkaa asaatti sadarkaa gaarii kan kennamaa fi qaamota hawaasaa biyyatti hunda biratti hamma tokko fudhatama argachuudhaaf dhageettii argachuudhaaf itti yaadamee qophaa'ee akka ta'etti hin arge. Abdii ummataaf kennuudhaaf kan godhame fakkaata waadaa galaa gaafilee uummanni hangammaa gaafataa turan ce'umsa gara demokiraasii gochuudhaaf roorroon saamichi akka dhaabatuuf baqachuun akka dhaabatuuf hunda of keessaa kan qabuudha. Akka haasayaatti olaalle haasayaa gaarii fi haasayaa uummata birattis fudhatama argate irratti fakkaata.
Shakkii irraa qabdaa?
Shakkii nani qabu gaa uummanni Oromootis ta'ee uummanni biyya sanii bakka haasayaa bira dabaree jira. Rakkoon biyya sanii haasayaan furamuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii hojii qabatamaa qofaan kan furamuu danda'u. Yeroo Abiy haasaa kana godhutti namoonni waan manni haasaa kana dubbatanii hidhaman manneen hidhaa keessatti rakkataa jiru. Erguma labsiin yeroo muddamaa kun dhufe Oromiyaa keessatti nama 10,000 oltu hidhaa jira. Command postiin nama 1,000 haa jedhu malee nama 10,000 oltu mana hidhaa keessa jira. Kabiraadhiisii miseensonnii fi qondaaloonni OBD mana hidhaa keessatti rakkachaa tuumamaa jiru ilman oromo million tokko tuqa sadii ta'antu naannoo somaaliti fi lola godhameen buqqa'ee mooraa baqaa keessatti rakkachaa jira. Ilma oromoo kumaatamatu biyyoota adda addaa keessatti baqaan rakkachaa jira. Kanaaf rakkoo jiru kana hubatanii rakkoo kana furuudhaaf waadaa seenuun haasaa san keessatti mul'ate kan abdii namaa kennu ta'us wanni kun garuu qabatamaan saffisaan hojiirra ooluudha qaba. Hamma hojii mul'atutti faarsuu hin dandeenye. Maaliif yeroo silaarra Oromoon gammadutti uummanni biyya sanii gammadutti warri Abiy masaraa saniin gahuudhaaf lafeen cabxetu jira mana hakimaa keessa namoota 20,000 oli kan madaa'e waggoota 4 dabre kana keessa namoota 5,000 oli kan nu jalaa ajjeefame. Kan hunda waan beeynuufi jijjiiramni qabatamaa haga tarkaanfii qabatamaa fudhatamutti amanuun nu rakkisa. Labsii muddamaa ka'uu qaba. Hidhamtoonni hundi hidhaadhaa bahuu qabu. Hidhaan dhaabbachuudha qaba. Dhaabbilee mormitoota wajjin walitti dhufanii waliin mari'atanii gama dimokiraasiitti cehuudhaaf walii galteef daandii qajeelchuu danda'uudha qaban gaafa kana agarre qofaadha kan faarsuu eegallu.
Akka jecha Dr. Abiy Ahmeditti warra biyya keessaa warra biyya alaa jiraatanis lammiiwwan Itoophiyaa hundumtuu dhimma biyya keessanii irratti dhuftanii itti hirmaachuu dandeessuu jedhu isa kanatti amitti ilaalta.
Sadarkaa amma jirrutti bakka hoggansi siyaasaa mana hidhaa keessa jirutti bakka hoggansi siyaasaa naqamtee dhaquun irraa dhoorgamee jirutti bakka hoggansi siyaasaa hedduun biyya alaa keessatti ari'amee jirutti namoota siyaasaa biyya alaa yaamnee wajjin jedhu akka yaadatti gaariidha. San dura garuu mee warruma biyya jiru mana raafaa wajjin bakka laafaa wajjin haa hojjetan mee warruma biyya jiru kan hidhaa jiru hidhaadhaa haa baasan Iskindirfaa taayee danda'aafaa mee ajajootuma poolisii Oromiyaa kan uummata irra dhukaasu dhidduudhaaf hidhaman san mana hidhaati haa baasan warruma biyya jiru wajjin biyyuma san keessatti nagayaaf jaalala buusu yoo ka danda'an taate walii galuu yoo ka danda'amu taate nu warra biyya alaa rakkoon hin jiru deebinee isaa wajjin hojjechuudhaaf rakkoon hin jiru kun keenya waan jarjarsuu miti mee dura OFC wajjin madrakii wajjin gadi ta'anii akkaataa gara dimokiraasiitti caamu irratti walii galteen haa godhamu labsiin muddamaa kun haa ka'u ilmaan biyyaa ilmaan sabaa hidhaa jiran hidhaadhaa haa bayan warri biyya alaa biyyatti galanii hojjechuu kan hundinuu sanitti aanee waan dhufu natti fakkaata.
Wanti kun hojiitti hiikamee mul'achuu qabaa kan jedhu yaaddi keessan ammam gidduutti mul'ata jettanii yaaddu.
Labsiin muddamaa waan olee buluu qabu natti fakkaata. Labsiin muddamaa jiraate jechuun Abiy muummicha ministeeraa aangoo guutuudhaa ta'uu hin danda'u. Waraanatu biyya bulchaa jechuudha. San qofaa miti. Labsiileen garaagaraa kan mirga namootaa mirga uummattootaa paartilee siyaasaa biyya sanii ugguranii qaban kan akka labsii farra shororkeessummaa kan jedhamu kan dhaabbilee miti mootummaa ugguru kanneen pirasii ugguran ta'uu danda'u irra qaban yeroo amma miitiitti kan jedhamu wal jalaa gochuu danda'u labsii muddamaa kaasuun mormitoota wajjin mari'achuudhaaf yeroo kennaaf mormitoota wajjin mari'achuun gara dimokiraasii cehuudhaaf yeroo akka uummata irraa bitatu isa godha jechuudha. Kanaaf 7-2-3 waan jennu osoo hin ta'in qabatamaan garuu saffisaan hojii hojjetamuu qaba.
Dr. Taasisaa Kabaa, Obbo Mulaatuu Gammachuuf, Jawaar Mahammad, deebii naa laataniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduun galateeffadha. Kanarraa kanumaan an xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo waa'ee filatamuu Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee kanneen jimaata dabre haasofsiisnee akka irra dhiyeessinu hin beeksisnee turre hoogganoota dhaabota mormitootaa lama dhiyeessina. Kan dura ibsanuuf kennan itti gaafatamaa damee siyaasaa kallacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo ture. Akkana jedhan.
Akkaataan itti ilaallu mootummaa Habashaa kan sistemiin isaa kan cunqursaa ta'e kan saamaa ta'e kan ijjeessaa ta'e keessatti namni Oromoo tokko. Aangoo guddaa argate jechuun rakkoon saba Oromoo hin hiikama jennee sin ilaallu. Dr. Abiy jibba aduun ta'in Dr. Abiy waan sabni Oromoo barbaadu waan ilmaan Oromoo do'atiif jirtu sun argachiisuu fi yookaan fiduu fi meeshaa harkaa hin qabu. Kana jechuun ummati Oromoo hireen isaa jijjiiramtee bultiin isaa jijjiiramtee mirgi isaa eegamee qabeenyi isaa saamamuun hafe jechuun. Namni haashoomamuu miti ka ilmaan Oromoo qabsooftuuf ka dhaabbatee qabsooftuuf seerri cunqursaan kun buqqa'uu qaba.
Akkuma dhageessanii dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO keessatti gareen jijjiirraa barbaadu akka jiru deddeebi'ee dubbatamaa ture. Ihaadeg yookaan addawaawii keessas qaamonni jijjiirraa barbaadan ni jiru ka jedhu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma filatamuu Dr. Abiy kanaan jijjiiramni yoo dhufe tarkaanfilee akkamiiti kan isin eegdan?
Oromoon biyya isaa irratti abbaata eetin qabeen isaa irratti ajajeetin aadaa isaa guddifachaa afaan isaa guddifachaa afaan isaatiin barachaa afaan isaatiin hojjechaa akka uummata tokkootti jiraata jenneetiin hawwin suni jijjiirraa kosmootik kaisanaan kabdadaa wayii irra dibanii akka inni cululuqu godhan kanaan hin dhufa jenneetiin nama. Dr. Abiyyis meeshaa jijjiirraa fundamental ta'e hundee buqqisaa ta'e tokko fiduu fi meeshaa akka qabanii hin argatanii hin kennamaa fi jennee ilaalcha akkasii hin qabnu. Namooti ilmaan Oromoo fixaa turan kun keeratti dhiyaachuu qabanii qabeenyi Oromoon irraa buqqa'ee abbaa irraa buqqa'e suni kennamuu qaba. Oromiyaan walaboomuu qabdi.
Oromiyaan walaboomuu qabdi yeroo jettan Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keessa immoo?
Yaa Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keenya. Akkas jechuun uummati Oromoo uummati biraa waliin firoomee waliin tokkomee waliin hin jiraatu jechuu miti. Ammoo Oromiyaan biyya ilmaan Oromoo bulchitu biyya ilmaan Oromoo itti dagaagu dandeessu biyya ilmaan Oromoo lubbuun isiin itti eegamu dandeessu tahuu fi walabummaa biyya sanii malee bilisummaa uummata Oromoo malee waan xixinnoo tokko ka mootummaan Habashaa mankaa shaayitiin qiqqiceetiin Oromoo kennu kuni Oromoo rakkoo keessa hin hiikaa jenneetiin amantii hin qabnu. Uummati Oromoo wanni inni beekuu qabu tokko yoo jiraatees hin jedhe dadaaqisii ammatan propagaandaan soba ka olii deddeemaa jiru kuni akka ilmaan Oromoo daandiirraa qabsoorraa hidhannoo isaanii hin hiikachiifne ergachuu barbaada fayyata.
Itti gaafatamaa damee siyaasaa kallacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenya dhaaba kabiraa obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu abaawo tokkoomeef dubbi himaa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaa Nashaas waa'ee filatamuu Dr. Abiyyi irratti akka ejjennoo dhaaba isaanii naaf ibsan gaafadheen ture.
Dhaabni keenyaa akka duraa sadarkaa akkana ilma Oromoo tokkotti Dr. Abiyyiin gan kana sadarkaa olaanaa kanaaf baga gammaddanii jennaanii kun ammoo. Wareegama uummanni keenya godheen dhufe jabummaa paartii Dr. Abiyyii yookaan jabummaa Dr. Abiyyii qofaan osoo hin taane wareegama yeroo dheeraatiif haga gabroomirraa Oromoon gochaa ture keessattuu wareegama waggaa sadiin taree kana dhiinni ilmaan Oromoo dhangala'ee ka daa'imni garaa keessa du'ee kan xiqqaa guddaan du'ee ka manni hidhaa jireenya uummata Oromoo ta'ee wareegama kanatu achi geesse. Wareegama kana Dr. Abiyyiinii fi warroonni isa waliin jiranillee. Kabajaa guddaa kennanii fi dhageettii guddaa kennaniif jennee ilaalla. Filamuu qofa osoo hin taane egaa filaman booda maal godhan ka jedhu gaafii guddaa haalli amma Dr. Abiyyiin itti filamanii yeroo biyyi karaa qaxxaamuraa keessa jirtu yeroo uummanni keenya kuun daangaarraa buqqa'u kuun akka bosonuu guyyaan ajjeefamu manni hidhaa Oromoon guutaa jiru wareegama kana keessatti ammoo. Mootummaan silaa biyya bulcha jedhu biyya diiguuf biyya shororuuf keessaa jiru keessatti Dr. Abiyyiin filamanii haala kan akkamirra ooluu danda'anii ka jennu gaafii guddaa haala kan irra ooluun hojii jaarma tokkoo yookaan nama tokkooti oli kanaaf biyya san tasgabbeessuuf biyya san biyya nagaa gochuuf biyya san biyya ol'aantummaan seeraa abbaan biyyummaatii fi dimokiraasiin itti argamu godhuu fi Dr. Abiyyiin filamuun akkuma seenaa ta'e. Ce'umsa sanittillee seenaa uumanii ka jennu eegna hin ta'uun ta'uu waan biraati kana gochuu fi Dr. Abiyyiin dirree siyaasaa bal'isuu qabanii ka achi dura dhufuu qabu jennee yaadnu ajjeechaan nama keennaa buqqa'iinsi nama keennaa hidhamni gara malee namni keenya jedhamu kun dhaabbachuu qaba ka jennu eegna. San dhaabuuf ammoo labsii seeraan alaa labsii yeroo hatattamaa jedhanii baasan kana ariitiin akka ka'u. Hojii hangafaa Dr. Abiyyii ta'a jenna akkasuma itti aanee seerotiin uummata san akka biyya keessatti hin jiraanne mootummaan itti baasee uummataan shoror keessaaru haal duree tokko malee ka'uu qaban ka jennu eegna. Uummanni waggaa 27 hidhatti guuramee eegan lakkifamuu qaba jenna. Dr. Abiyyiin kanarra ooluu fi hooggana paartii ofii ta'uu bira dabranii hooggana biyyaa hooggana seenaa hooggana uummata qabsaa'ee isa bakka kanaan ga'e kana. Guyyaa irraa guyyatti ijoo ofii godhatanii ilaalan jennee eegna kana gochuuf akka milkaa'an hawwii guddaa qabnaa fi wareegama uummata keenyaatitu ijoo godhataa kufaatii namni keenya gara malee kufetu ijoo godhataa qabsoo uummanni keenya yeroo dheeraaf godhaa turetu ija godhata ka jennu hawwina yoo kanarraa kan qatu taate qabsoon itti fufaa ka jennu qaba.
Dubbi himaa abaawoo tokkoomee Dr. Qaasim Abbaa Nashaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
anis carraa kana nu kennuu keessanii fi isiniin waa illan keessanillee hedduu isin galatoonfadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580 15630 15770 15770 85 irratti meetir baandii 22 akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata amma sagantaa afaan Amaaraatu jiru.